how it sounds.
Nifanya niwe hoyo kute, no many kalia so fine. Tano many gawia mate, najisiraha. Natamani yole we ulicho fine. Body body chene mini zikweta. I just wanna hold you, make you fine. So,
ama waini vinyo uje baby, tulewe ote, tunafanana.
Wengi wali dani umeniloga. Bode bode shikide ujani loga eh. Weni pende mini sije guza donda minapona. Wengi wali dani umeniloga. Bode bode shikide ujani loga eh. Weni pende mini sije guza donda minapona. Weza minapona, napona, napona. Napona, napona, kikona. Weza minapona. Napona, napona, kikona.
Make you mine, mine.